Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94.9 n'ibice 9 na FM 95.5 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza kandi mbayikaze mu kiganiro Muri Isanga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Edirwema hano i Washington DC. Nkuko mumaze kubimenyera, ikiganiro muri Isanga buri wa gatanu ni umwanya duharira abari n'abategarugori b'abanyarwanda n'abarundi kazi hirya no hino ku isi. Uyu munsi rero dufite Butera Knowless. Butera Knowless ni umwe mu bahanzi b'abanyarwanda kazi bakomeye, bamaze kugaragaza ko bafite ubuhanga cyane mu bijyanye no kuririmba. Butera Knowless, ikaze cyane muri studio za Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndabizi ko ufite byinshi byo gukora uyu munsi, cyane cyane ko wasohoye video y'indirimbo yawe nshya Uzagaruke.
Yego, ubu video biri hanze, ni amashusho nakoreye mu gihugu cya Tanzania, akorwa n'umu director witwa Hans Kana, kugira ngo ni umwe mu bakomeye hariya cyangwa se niwe wa mbere. Hanyuma ariko audio yayo yari yakozwe na Kina Music na Clema.
Mu masaha make cyane iyi video yawe imaze gusohoka, narebye kuri YouTube, imaze kurebwa n'abantu bagira hafi ku 10,000. Ibi bivuze iki kuri wowe?
Byanshimishije cyane. Feedback ni nziza, ubutumwa nagiye mbona kuri social media, abanyandikira kuri telefone bisanzwe ndetse nyine no kuri YouTube na hehe, banyeretse yuko nyine ari video bishimiye cyane. Kugeza ubu nta comment mbi ndabona kuri ino video.
Iyo video yawe y'indirimbo Uzagaruke natwe twayishize ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio yacu. Abifuza kureba iyo video nshya ya Butera Knowless mwajya ku rubuga rwacu mukayireba. Ariko reka tubumvishe amajwi y'iyo ndirimbo Uzagaruka, hanyuma tugaruke tuganira n'umuhanzi Butera Knowless. Kina Music.
Burya koko icyo mutima ukunze amatagura nk'itabi, wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukakugumaho. Nahuri ndabibona ko utishimye, uhora wicuza, ntuzagire ipfunwe n'ushaka kugaruka. Umutima wagukunze ntaho wagiye uratahari. Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga. Nibidakundi ugiye nagira isonu zagaruke ibida kundi ugiye ubona urukundo nuzagira isonu zagaruke nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kuko aho uri ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga nibidakundiye ugiye ubona urukundo nuzagira isonu zagaruke nibidakundiye ugiye ubona urukundo nuzagira isonu zagaruke umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari
Iyo ni indirimbo uzagaruke y'umuhanzi w'umunyarwandakazi Butera Knowless uyu munsi akaba aribwo yashize hanze video y'indirimbo yinshya ni indirimbo mu byukuri icurangitse neza ifite injyana nziza ndetse n'amajwi anogeye amatwi Butera Knowless uzagaruke ninde uvuga
uzagaruke nta muntu runaka mvuga ahubwo ni ibintu bijya bibaho kuba wajya mu rukundo n'umuntu mukaba mwagiranye ikibazo ariko mwatandukana ariko ukaba ukimukunda ukaba wumva buri gihe aramutse yifotoye akareka zanjye se cyangwa se akemera ko yaguhe mu kiyaka akagusaba imbabazi waba uri tayari kumwakira ukamubwira uti uzagaruke nubona yuko ukeneye gusaba imbabazi nzakubabarira rwose uzagaruke cyangwa se aho wagiye nubona bidakunze uzagaruke nzakwakira niba warisubiyeho
ni iki cyatumye utekereza kuvuga cyangwa se kuririmba uzagaruke ni iki washingiyeho
igitekerezo cyiza ni twabigiyeho twari tuzuganira ku bintu nyine bijyanye n'urukundo ukuntu abantu benshi bajya batandukana ariko nyine ugasanga n'ubundi iyo wakunze umuntu by'ukuri ntabwo bipfa gushira ngo bigende gutyo gusa tureba n'ingero nyinshi abantu bagiye bagira amadeception atandukanye ariko ugasanga buri gihe waganira nabo haba ndetse no muri bamwe mu nshuti zanjye waganira nabo akakubwira ati inshuti yanjye yarampemukiye ariko rero anyeretse ibikorwa by'uko yahindutse nge namubabarira kuko numva nkimukunze so tuganiye rero n'abo bantu bamwe n'inshuti zanjye numva yuko nyine nabigezamo umusaruro nabaye inspired
biguha inspiration
ego
yeah, video iyi ndirimbo isohotse amezi make audio yayo cyangwa se amajwi yayo asohotse ndibaza ko yasohotse mu kwezi kwa 9 muri icyo gihe ubwayo indirimbo yakiriwe ite
yakiriwe neza kubayumvise haba ku maradiyo ya hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'abatazi ikinyarwanda nko muri Tanzania Burundi n'abarundi wenda nyine n'abavandimwe bagendaga banyereka uburyo kibaye ikunze cyane atwa indirimbo yampaye umusaruro mwiza kuva nayishyira hanze haba mu butumwa haba ndetse no mu bindi bitandukanye byereka umuhanzi yuko icyo yakoze nyine cyahawe agaciro
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga uyu munsi tukaba turi kumwe na Butera Knowless. Nago tuza kugumana nawe igihe kirekire, ndibaza ko ari bwongera kaduhindi minota nka 20, hanyuma tukamureka agakomeza gahunda yo kumenyekanisha iyi video ye yashize ahagaragara uyu munsi. Knowless wambwiye ko indirimbo mwayikoreye mu gihugu cya Tanzania. Kuki Tanzania?
Impamvu nuko twa hari uriya mu producer waho Tanzania yabanje kutwandikira tubwira ibikorwa bya Butera, hanyuma numva twazakorana. Natwe rero turamushakisha dusanga ari ikipe cyane hariya. Turavuga rero iyi ndirimbo yatwandikiye igisohoka, turavuga iyo ndirimbo tugomba kuyikorana nawe. Rero hari amalocations meza, nabyo byabaye mu bintu biduha motivation yo kuhakorera.
Tubwire muri make ibyo munyuramo kugira ngo video y'indirimbo ijye hanze.
Ibingibi by'umwihariko twayikoze umunsi wose, ariko umunsi wose bivuze amasaha 28. Twayikoze amanywa ndetse n'ijoro. Rero ikintu cya mbere ngira ngo kiba gishobora kugutera ikibazo cyangwa se kwakitingana n'umuntu ubonye bwa mbere, hanyuma kandi ukaba ugomba kwakitinga n'umuntu mukundana ku buryo nyine uzabibona wese azavuga ati yo uriya kweri yari umukobwa w'inshuti ye cyangwa yari umuhungu w'inshuti ye,
uti yarashize
ahanini kwakitinga. Kwakitinga ni cyo kintu kiba kigoranye. Ikindi n'amasaha, urumva kuba twazindutse nka saa 10 za mu gitondo turi gukora iyo video, tukageza nanone saa 9 ziruterera ku wundi munsi. Urumva uba warutse rimwe na rimwe wanavuye muri munsi, ariko kuko uzi ko nta fundi yari akazi ugomba gukora kugira ngo igikorwa kibe cyiza, ugakora nyine ugakomeza, ariko ahanini ni ibyo ngibyo.
Butera Knowless, umuziki nyarwanda ukomeje gutera imbere, ariko by'umwihariko noneho abahanzi b'abanyarwandakazi barimo barazamuka cyane. Ibibi ababibona babihera kuki mwavuga ko ni iki gituma cyangwa se kibaha imbaraga zo gukora cyane ku buryo umunyarwandakazi amaze kugaragara cyane mu ruhando rwa muzika muri iyi minsi?
Mbere byari bigoye kubona abakobwa cyangwa se abanyarwandakazi bitabiriye umuziki, kubera yuko badufataga nabi, inyito babihaga inyito zitandukanye. Umukobwa ugiye kuririmba ubwo yabaye ikirara, yahananiye ababyeyi. Ariko uko iterambere rigenda riza n'ukuntu abantu bagenda bafunguka, bagenda babona yuko nyine umuziki ari akazimu, kandi ndetse ahubwo ari business nziza ishobora kugutunga uyitwayemo neza. Nibaza yuko ari cyo rero kigenda gitinyura abakobwa muri iyi minsi, kuba noneho ari bo ubwabo ndetse n'ababyeyi cyangwa se ababareberera mu buzima babona yuko nyine ibya bindi ya myumvire atari ko byari bimeze, ahubwo ari akazimu kandi banishimira gufashamo umwana wabo aramutse ateye iyo ntambwe.
Knowless, umuziki mu Rwanda muri iyi minsi watunga umuntu?
Watunga umuntu cyane, kuko nta kandi kazi nkora uretse umuziki. Nta n'akandi nigeze nkora, by the way. Niko nakoze bitandukanye n'ibyo nize muri universite cyangwa se na secondaire cyangwa n'ibyo ndi kwiguze. Bivuze yuko rero umuziki wagutunga uwufashe nyine nk'akazi ka buri munsi kandi wubaha, ukaba uzi neza yuko ari cyo kintu cyonyine ufite mu buzima, ukawufata nka bosi wawe wagutunga.
Butera Knowless, guma kuri telefoni, reka dufate abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika nka batatu, hanyuma mu kanya tukureke ukomeze gahunda zawe. Mahoro, wiriwe neza?
Maragoze.
Uri hehe?
Ndi ngayi Burundi mu Mugamba.
Ikibazo cyawe?
Nanifuza kubata Knowless nk'indirimbo y'amatekisi ya Tifite Video.
Ngo?
Nanifuza kumata ama video yu ya wameza kusora ngini za zingani.
No, no less.
Ngu ama video, wameza kusora nangani.
Ego.
Ah, bo, imenshi arenze makumyabiri, ajeze muri makumyabiri.
Butera Knowless ikintu muri iminsi maze kumva mu banyamuzika b'abanyarwanda cyangwa sabo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba nuko murimo kugerageza indirimbo zanyu mu kazi curanga mu njyana zisa nkaho ari injyana zagiye zitangirwa n'abahanzi bo muri Afrika y'Uburengerazuba cyane cyane aba Nigeria. Impamvu y'ibyo ni iyihe?
Ubundi nyine mu buzima bwa buri munsi aho iterambere rigiye nawe ugerageza kujyana naryo. Niba rero mu n'ibyo bihugu bari hejuru yacu mu by'ukuri mu bijyanye n'umuziki, niba tubona yuko rero ibyo bakora harimo ibyiza byinshi kandi biri hejuru yacu, kibaza ko nta kibazo na gice gihari turamutse harimo bimwe twiganye tukabivanga n'ibyacu kugira ngo nibura tubashe kugera ikirenge mu cyabo.
Icyo ni ukuvuga ko namwe muba mugerageza kwagura umuziki wanyu kugira ngo ukundwe birenze mu Rwanda cyangwa se akarere mu ruririmba.
Yego, ni mu rwego rwo kwagura umuziki ku buryo na wa muntu wo muri Nigeria niyo azumva injyana niyo atahita yumva ururimi ariko akumva nyine hari aho bihuriye n'iby'iwabo akaba yabikunda.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Vianney, wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyane nagomba ndambaze umutumire deko yari yagize iminsi atwemera yuko azoza kudusigira igiteramo mu Burundi. Ane mumbazo za jari tanubu yo baba hehe ko tumba no mu Rwanda batagiterama kugenda kugirirayo byo bimeze gute
ubwo wende ari maki bategurira video ariko reka mureka basubize.
Makoze n'ubundi ko kibyo muvuze n'ukuri yagi nari nibategurira byinshi byiza ari gitaramo nagombaga gukorera mu Burundi kitari ikwakende ngira ngo ariko rero bihuza no guhari ikindi nari mfite kandi nagomba gusiba nabo bari babiza bari bantumiye. Twemeza yuko rero tuzagihindura mu mpera z'uyu mwaka cyangwa se isaha rero iburundi ndahazirikana kandi ngomba kujyayo kuko ndabizi yuko ni bamwe mu bantu banyereka urukundo rwinshi kandi banshyigikira mu bikorwa byanjye.
Urakoze cyane. Reka dufate na Diodone. Wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Kigali ariko nagira mbabaze. Knowless, wiriwe?
Wiriwe neza.
Ego, Knowless, turimo turabafana bawe.
Murakoze cyane.
Hano mu mujyi wa Kigali ni ibihe bitaramo ufite vuba?
Ku itariki 18 hari icyo mfite kuri Tapis Rouge, hanyuma ku itariki 23 n'ukwezi kwa 12 hari igitaramo cyanjye mfite cyo gusoza umwaka muri Convention Center. Ubwo ndizera yuko tuzabana.
Hari ikindi kibazo ufite, Diodone?
Ikindi nagira mwibarize kuri iriya ndirimbo yasohoye. Biravugwa ko ngo yashaka kuvuga ku mukunzi we wa mbere, agira icyo abitubwiraho.
Knowless.
Niko bivuga wenda ku bantu bamwe na bamwe bitewe n'uko umuhanzi yaririmba ahanini abayivugaho, ariko rero ntabwo ariko biri. Iyo ndirimba 99% ku ijana ngira inspired kubera mesaje mba numvishe ku bantu batandukanye, kubera stories mba nahawe n'abantu batandukanye, hanyuma nkazibyazamo indirimbo. Ntabwo ariwe navugaga.
Rimwe na rimwe ni na byiza guprovoka abantu kugira ngo bagire ikiganiro kuri uwo munsi w'indirimbo yawe. Reka dufate na Hassan. Wiriwe neza?
Wiriwe neza makuru.
Uri hehe?
Ndavugira Kigali Nyamirambo.
Ni ikibazo cyawe?
Nagirango mbere na mbere nshyire ufite umutumirwa Butera Knowless, ni umuhanzi mwiza usohora ibihangano byiza akaririmba n'indirimbo zifite mesaje, atari nka abandi baririmba ngo aririra niyo umuntu ariza ibutare ngo amariya agatema ku matama indi ziriya ndirimbo kera imwe na rimwe arigitwe bakuru tutajya tuvumva icyo nshaka kuvuga mubona yango mbaze itera noresi itera noresi niba mwiri
nigiwe neza
kuki antuka n'umuhanzi adusubirimba neza abantu benshi baragukunda ese mukajya muhanga ibihangano binyarwanda mukagira biti cyangwa ritme donc bitari nka biriya by'abanigeria b'abamugani nk'uko umunyamakuru wemara bibajije kuko urabona rimwe na rimwe twumva indirimbo nkureba ziriya ndirimbo ya Tom Close na Beben iriya baririmbamo wumva ari ikinigeria ari nabo bavuga god god kwa kundi muri nigeria bavuga god ngo god ubwo tugenda twigana iby'abantu tuki mutahanga ibyanyu by'umwimerere nyarwanda nkuko abaganda bagira bikine yabo bakongomani bakagira izaba tanzania natwe mu rwanda mukagira ibintu nk'ibyo ngibyo bagira ngo usubize kuri icyo ndangonga ngo wazi ikintu kimwe na none
Hasani ariko hari mbere y'uko asubiza yigeze kuvuga mu rwego rwo kugerageza kwagura umuziki kuko uwo muziki nawo ugomba gutunga abahanzi ugomba gucuranga ibintu ugomba gushyira ku isoko abantu bose bakabyakira atari ukuvuga ngo urareba isoko ry'abanyarwanda gusa wabivugaho iki byo ngibyo Hasani
ibyo sinjyanye niba wenda aririmba indirimbo akavuga ati ndaririmbye kugira ngo iyi akarere kose wenda kubitandukanya biragoye ariko rimwe na rimwe twumva izo ritme duhita tuba tuti ntabwo dufite terime bavuga ngo gushishura ndabizi noresi narabizi ko ndabyita gushishura icyo niyo navugaga bakagira umwimerere ujya wumva umuziki ugahita uvuga ati uyu muziki ni uwo mu Rwanda niba ari uw'i Burundi ukumva ko ari uw'i Burundi nicyo bagira ngo nyine
reka gusubiza
na urwo rugamba ntibarurwana bagakora icyo urwo rujije
noresi
icyo nabivugaho ni uko turagerageza ubusanga n'ubundi mu buzima busanzwe indirimbo nyinshi tureke noneho n'ibicurangisho amagambo kimwe mu biranga umuco nyarwanda ni ururimi gakondo ururimi rwacu ni ikinyarwanda kuba nibura 85% z'indirimbo dukora biri mu kinyarwanda bivuze yuko n'ubundi turi kuzamura umuco wacu kuko wa munayitereri najya kumva indirimbo y'ikinyarwanda uko icuranze kose ariko akayibyina mu rurimi rw'ikinyarwanda ibyo ngibyo birahesha ikuzo cyangwa se hari ahantu bimenyekanisha aho uturuka ikiyumva icyo ari kimwe mu byiza bikorwa hanyuma ikindi kuba wenda umuntu nk'abo yaratanze nk'urugero icyo ari cyo cyose umuntu yabona yuko injyana runaka yayibyaza umusaruro ikamugirira akamaro kuri njye ntabwo namubureme ntabwo namucira urubanza keretse ahubwo agiye gufata ibyo by'abandi yarangiza akabikora nabi ntibigiraho bigera aho ho n'ikibazo ariko bikoze neza kandi bikabyara umusaruro numva nta kibazo
reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Amerika Stanislas mwiriwe neza
Dirwema
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda
ikibazo cyawe
ndahantu mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo nagira ngo mbashimire ijwi rya Amerika nshimira n'umuhanzi wacu mwadutumiriye Butera Noresi
no kumushimira kuko twamufatiranye no ku munota wa nyuma
rwose ndamushimira cyane kuko nimboneka rimwe nk'akaboga
ngaho baza
nagira ngo manze mboze urareba nkawe Butera Noresi urareba umaze kuba watera imbere nkawe ubwawe urumva nk'urubyiruko wazarufasha iki nk'umuntu wageze hafi mu murenge wa Burega wacu urahabona wageze aho uri gutanga mpundu nkawe urabona nk'urubyiruko warufasha iki ni sitani cyose kukubaza bakunda kwita karahanyuze
mu nkoreramo y'umuziki cyangwa se muri Kina Music hari ibintu bajya bagira byo gufata abahanzi bashyashya hanyuma bakabafasha nibaza yuko rero nanjye ifite iyo gahunda yo gutangira nibura nibafatamo babiri cyangwa se batatu uwa kane nanjye nzamufata mu ishari donc ibintu byose bibe kuri njyewe apana kuri Kina Music kubera yuko
gahoro
gahoro
kandi agushimiye Butera
iyi mwumva ni radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Indirimbo murimo kumva ni uzagaruke y'umuhanzi Butera Knowless.
Nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabona ko wahindutse kukaburi ndabibona ko utishimye uhora wicuza nuzagira ipfunwe nushaka kugaruka umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga nibidakundiye ugiye ubona urukundo ntuzagira isoni uzagaruke.
Radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu muri uyu mwanya turi kumwe n'umuhanzi Butera Knowless, umwe mu bahanzi b'abanyarwanda kazi bakomeye kandi bamaze kumenyekana cyane. Uyu munsi akaba yashize hanze video y'indirimbo y'insha yise Uzagaruke. Butera Knowless, mukanya turakureka ukomeze gahunda zawe, ariko yurebye umuziki nyarwanda muri iki gihe ubona uri kuyihe ntera?
Mbona nguha
intera uwuha
iyo ndebye umuziki nyarwanda kuri ubu ngubu mbona hari iterekezo cyiza ufite, kubera yuko mbere byari bigoye yuko wumva umuziki nyarwanda ku maradiyo mpuzamahanga ndetse n'amateleviziyo mpuzamahanga ngo uboneho umunyarwanda ari gucaho. Ariko rero kuri ubu ngubu kuba amateleviziyo menshi abantu benshi batandukanye bo hanze biyentereza ku muziki nyarwanda ni ikimenyetso cyerekana yuko hari umusaruro biri gutanga bitandukanye na mbere. Rero kuri njyewe ntabwo turagera hahandi kuri mu bushorishori, ariko nibura kuri njyewe hari icyerekezo cyiza kandi biri mu nzira tuzagerayo.
Gukura k'umuziki nyarwanda mu bukeshi iki?
Tubikesha gukura k'umuziki nta kindi tubikesha nuko nyine ari ugushyiramo imbaraga kw'abahanzi bagakora cyane, hanyuma no kudacika intege no guhora bumva yuko uyu munsi ntibidakunda ejo turakomeza duhatirize bizakunda. Ahanini ni ukudacika intege bagahora bapfushinga kugira ngo ejo hazaza habo nyine habe heza.
Wavuze kuri za konseri cyangwa se ibitaramo uteganya muri iyi minsi iri imbere, usibye ibitaramo hari indi miziki urimo gutegurira abakunzi bawe muri iyi minsi?
Yego, hari indi miziki, hari izindi ndirimbo nyinshi ndi gutegura zizasohoka, hari nk'imwe izasohoka mbere y'uko uno mwaka urangira, hari n'izindi zizasohoka muri uriya mwaka utangira, ariko ibikorwa byo birahari byinshi cyane kandi bitegereje abakunzi banjye nyine kugira ngo mbibatangire.
Reka dufate umukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika wa nyuma, hanyuma tukureke ukomeze gahunda zawe. Nduwimana, wiriwe neza? Nduwimana, uranyumva?
Yego, ndakumva.
Uri hehe?
Ndiga mu Kanyosha.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye ari kubantu mushimira akazasohora nyinshi, kandi n'indirimbo ziwe ziraduhimbara, akaza arazirungika nko kungurukana bumenyi tukaza turazibona, kuko twe iyo i Burundi turakunda indirimbo nyinshi ziwe, kubera iyo asohoye akazazishyira ku ma YouTube cyangwa ku ma video tukaza turazibona, ama tukamukeza akaza arasohora n'izindi nyinshi kubera twe twatikunda kose ndirimbo zo zirigisha kandi zirafitiye n'akamaro kenshi.
Urakoze cyane Nduwimana Kanyosha aho ni Bujumbura mu Burundi. Butera Knowless aricyo wongeraho kuri ibi Nduwimana yaravuze?
Icyo nakongeraho ni uko namubwira yuko ubu nonaha yajya kuri YouTube indirimbo zose nawe narigeze gushyira hanze ziri kuri YouTube. Rero yongera agende arebe nko kuri channel yanjye zidahari kuri channel yitwa Butera Knowless arahasanga indirimbo zose yifuza ndetse n'izindi ziracyaza. Ndanamushimiye cyane nawe yashimye.
Mu gusoza Butera Knowless, ubutumwa ku bakunzi babo?
Ikintu cya mbere nababwira ni ukubashimira kubera yuko ni abakunzi b'ukuri badahwema kunyereka yuko banshyigikiye turi kumwe. Hanyuma ikindi ni ukubabwira yuko mbakunda. Ikindi mfite igitaramo gikomeye ku itariki 23 z'ukwa 12 muri Kigali Convention Center. Bazaze twifatanye twishimire umwaka turangije. Bizaba ari ibihe bya Noheli ndetse n'ubunani. Hanyuma kandi namwe mbashimira cyane 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 kuri uyu mwanya muba mumpaye kugira ngo mbashe kuganira n'abakunzi banjye ndetse n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane
Butera Knowless, turagushimiye cyane kuba twagushatse mu kanya gato ukitaba ubutumire bwacu. Urakoze cyane kandi tukwifurije ibyiza mu minsi iri imbere.
Murakoze cyane namwe mwanya w'umugisha.
Uwo yari Butera Knowless, umwe mu bahanzi b'abanyarwandakazi bakomeye mu Rwanda. Uyu munsi akaba yashyize hanze video y'indirimbo ye nshya yise Uzagaruke. Mukanya turakomeza ikiganiro muri Isanga, aho tuza kubaha urubuga kugira ngo mutubwire amakuru yaho muri byifashe bite icyumweru turimo turagisoza. Ese gahunda mufite za weekend ni izihe? Ni mukanya dukomeze twumva indirimbo Uzagaruke y'umuhanzi Butera Knowless.
Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga. Nibidakundiye ugiye kubona urukundo, ntuzagire isoni uzagaruke. Nibidakundiye ugiye kubona urukundo, ntuzagire isoni uzagaruke. Nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga, bizakuzindure wenda nzabona ko wahindutse. Kuko aho uri ndabibona ko utishimye, uhora wicuza. Ntuzagire ipfunwe n'ushaka kugaruka. Umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari. Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga. Nibidakundiye ugiye kubona urukundo, ntuzagire isoni uzagaruke. Nibidakundiye ugiye kubona urukundo, ntuzagire isoni uzagaruke. Umutima wagukunze ntaho wagiye uracyahari.
Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umutumirwa twari dufite nta mwanya munini yari afite, yari yaduhaye iminota 30 yonyine, ubu tukaba twarangizanye. Ariko urubuga ni urwanyu, ni weekend, wifuza kugira icyo avuga cyangwa se igitekerezo runaka, urubuga ni urwanyu. Reka dufate. Irakoze, wiriwe neza?
Na mwiriwe neza kuri Amerika.
Uri hehe?
ni mukayanza iburundi cyane mbirizi naba nitwa irakoze cyane
namahoro
namahoro cyane witerekore sikameza haje nsakabora ari kubona kaduba gusa
imvura burya ngo numugisha
ano mugisha hatari ni twaza kiryohera gose Ayo mosi naho mukamata mire mu bindi bido kene gose tera knowledge muri bindi ya kwanda santu kemera gose nyina barundi beshi Ibanza umunda mukirizi
Kubwa mahirwe make Butera Knowless yarafite umwanya muto yari yaduhaye iminota 30 ubu tukaba twamurekuye yakomeje izindi gahunda ariko niba hari ubutumwa umufitiye wabuvuga ndibaza ko buza kumugeraho
Yasha ko atahimi nkoyo kubakira kurubuga bazakora ku ndirimbo cyo ko arakonda gushora indirimbo kare cyo cyane cyo natije hera gose barundi beshi kandi nacyo nkamukeje namwe batangiye neke cyo twatumba mu cyusa mu nyema kuri ubica ari no konda kwaba ingane cya kifashe yuko cyo bari neza cyangwa tari neza urukonda kwaba bena cyane
ubwo Butera Knowless wenda undi munsi twamutumiye tuzamubaza icyo kibazo cyawe ariko kubijyanye naho wa kuri indirimbo ze yatubwiye ko indirimbo ze zose ugiye ku rubuga rwa YouTube ushobora kuzihasanga ugiye ku rubuga rwe rwitwa Butera Knowless urakoze cyane irakoze kandi weekend nziza
Nuko tuje kuri YouTube ya telefone zazo zishoboka atari Android urumva nka twa telefone zifone zitozit pe kuvuga nka website y'ino muntu yote kora ko cyaje kwa each camp chanwe aja to bige ka nakagira uko yo nyine kwa twa tikora kandi kuri YouTube ese rimwe konda kwa rewe
eh ntago bikunda kuri wese birumvikana bisaba kuba ufite telefone zigezweho cyangwa se ukajya gukoresha ordinateur ariko ubwo tuzamubaza twumve uburyo yakwirakwiza indirimbo ze haba ku masede cyangwa ahandi urakoze cyane irakoze
ikindi natwe nuko mwamutumira kazoza nawe kudukiramisha mu Burundi ko turamushaka kumubona live
yavuze ko abiteganya mu minsi ya vuba azabasura
okay sa murakoze mugire umunsi mwiza nawe weekend nziza kamura turabashimira bose kandi mutegeza
urakoze cyane iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi Washington DC muri kumwe nanjye Ed Rwema
Bom porque bom pizza ball sin niña va tu china ya que I'm going to be the mina ya you got my attention cause of your affection sin na shit de caña me va a gonga con we tangira turi keep it in my bed we are the winning team turi keep it in my bed Mufate mu genere to the left to the right you're the winning team wind your way wind your way you're the winning team to the left to the right you're the winning team wind your way you're the winning team to keep it in my bed We are the winning team. Turi keep it in a bed. We are the winning team. Sitting in washing the bed. We are the winning team. Sitting in washing the bed.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda iyo yari indirimbo Winning Team nayo y'umuhanzi Butera Knowless nkuko nabibabwiye umuhanzi Butera Knowless twa turi kumwe igihe cy'iminota 30 tukaba twamurekuye kugira ngo akomeze gahunda ze kuko yarafite nyinshi ariko uyu mwanya reka tuwubaharire wifuza kugira icyo avuga dore ko weekend yatangiye urubuga n'urwanyu wabifuza gutashya namwe twabaha umwanya mu gatashya abavandimwe banyu mubifuriza weekend nziza Iyi mwumva n'indirimbo Slay Mama nayo ni umuhanzi w'umunyarwanda kazi witwa Neza.
You're busy, buddy. You too, they talk. I don't like you talking. Slay mama. Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu. J'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking. Love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Slinga bakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go me I want Gucci Gucci I think all empty guys see
make I buy you Fendi Fendi you could drive my Maserati yeah
yeah so okay,
slay mama
Tiwa Savage
slay mama
Lauren KG
slay mama
Charlie Lanina
slay mama
Miss Wanika
slay mama
That's Sandra.
Slay mama.
Oh my baby doll.
Slay mama.
Oh my girls, I like to sleep. I say Roja, Roja, get a kunda. I say Roja, 'cause I'm a slay mama, get a kundu. I say Roja, Roja.
Iyo ni indirimbo Slay Mama y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi Neza. Kuri telefoni dufite Tuyisenge wiriwe Neza.
Mwiriwe mwiriwe.
Uri hehe Tuyisenge?
Ndi mu majepfo y'Burundi, Bururi mu ntara ya Bururi.
Bururi ni amahoro.
Ego ni amahoro.
Mu majyaruguru mu Kayanza batubwiye ko imvura irimo igwa mwebwe aho ngaho bibyifaze gute.
Twayabyinutse ko mu gitondo mu bucagu cagira shita mu masaha atatu yari kigwa kweri. Ego.
Weekend mwiteguye gute?
Acha n'amahoro n'amahoro kweri umuntu arose agacupa baragasanye n'umugenzi n'umutekano mwinshi.
Agacupa? Kunywa si byiza ariko.
Ego. kamwe ntacyo nama kimwe.
Kara n'abavuga ngo kamwe kishe umugabo.
Ego mugabo ya byinshi biba nabi birengeje. Ego
wakabonye se?
Twashaka gahinga nyine bukebuke mwani burira. Ego
okay, hari ikindi wifuza kutubwira se aho ngaho mu ntara ya Bururi?
Ego none amahoro n'umutekano gusa akavura kaguye gatebye niyo ngo dusise naho kaguye no muzi kaguye gatebye imirima ntiramera neza.
Ntabwo iramera neza.
Ego ariko umuntu arizeye ko bizogera neza.
Ikiza ni ukwizera.
Ego.
Tuyisenge rero urakoze cyane kandi weekend nziza.
Ego weekend nziza namwe kwije rya America n'abantu ho muri Afrika bose no mu Burundi no muri no mu Rwanda hose no mu karere hose.
Amina.
Ego mwego neza.
Namwe.
Mr. Biggie Money, show me love with your Biggie Money.
Slay mama.
You're busy, buddy. You too, they talk. I don't like you talking.
Slay mama.
Me, I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu. J'ai pas le temps de tes paroles. This you love it, love it, talking. Love it, love it, talking. Now I need to turn me on. Boy, I love the things you do to turn me on. Yeah. Anyhow,
bose bazi guslinga bakobwa bose bafite class nimba ufite umukobwa umeze kuriya oya don't let her go me I want Gucci Gucci I think all empty galaxy
make I buy you Fendi Fendi you could drive my Maserati
so que maquiwa slay
mama
Tiwa Savage
slay mama
Laura KG
slay mama
Charlie Lanina
slay mama
Miss Waneka
slay mama
Teta Sandra
slay mama
oh my baby doll
slay mama
all my girls I like to see.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga aho iminota 30 ya nyuma y'iki kiganiro twayihariye mwebwe bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire mutubwire gahunda mufite muri iyi weekend. Kuri telefone turi kumwe na Michel mwiriwe neza.
Mwiriwe Ijwi rya Amerika.
Uri hehe?
Undi mu Rwanda ni bukare ka kamunyi mu ntara y'Amajyepfo.
Na mahoro.
Yewe yari amahoro.
None icyatumye ataba amahoro yuzuye ni iki?
Na amahoro rwose. Pusa ijana ku ijana. Ibintu biraryoshye.
Ni uko wari uvuze ngo yari amahoro.
Sinzi ukuntu nshaka kubikabyeho gatoya. Ni amahoro rwose sese.
Ok. Weekend yageze rero umwiteguye gute?
Weekend rero yageze.
Hmm.
Ariko noneho rero twebwe ubu ngubu. Na kavura. Ye baba we, kavura kaguye kuva mu gitondo kugera mu kanya wa saa 8.
Mwashoboye gukora se?
Nta kintu twakoze umuntu yageraga gutyo akikubitamo kongera agasubira yakongera gutyo acengacengana nayo. Mbega ni ukuvuga ngo muri iki gihe twagize igihe kibi cyane gishize izuba ryaracanye. Ariko muri iki gihe rwose ibintu bya turyoheye neza cyane kuko imvura igwa neza iragwa neza usibye ko hirya gatoya no hino irimo igenda ikabya. Ariko ubundi hano hanaho ndi ho mvugiye ubu ngubu ni uburyohe biragenda neza cyane.
Ni uburyohe?
Ni uburyohe cyane.
Weekend se uyifite iyihe migambi?
Ubu weekend rero imigambi ifite ni iyi ngiyi. Ejo. Ejo nzajya gusura inshuti yanjye yitwa Jean Paul.
Aho ni he?
Akaba yarambwiye ati ngewe mfite ikibazo cyo kutabona. Ubu ndavegire nyine. Ariko Jean Paul akambwiye ati kucyumweru ukazagera utyo ugafata bato bra yawe. Ukaza ugafata igare ntabwo ari kure cyane. Ukazaza noneho tukagira gute tukazerera uwo munsi ukazimanukira ku wa mbere mu gitondo ngiko ukuntu weekend yanjye iteguye nk'ukuntu yiteganye.
Ufite ikibazo cyo kutabona ninde?
Ni jyewe Louis Michel.
Hanyuma se ubwo igare uzaritwara ute?
Fata umunyonzi abo twita abanyonzi muri Amerika. Wowe ntari abanyonzi bahaba?
Twebwe nta banyonzi dufite hano.
Twebwe rero tuba dufite abanyonzi hano mu cyaro. Imihanda twarayikoze nyine ibihari. Ufata umunyonzi akakugeza aho ushaka kugera. Iyo utabonye ipikipiki nyine ufata umunyonzi.
Hanyuma se hari akagenda kangana gute kuva aho utuye kugera kuri uwo mushuti wawe uzagufata neza muri wikendi?
Hari kilometero, nka nk'icumi.
Nk'ubwo uwo munyonzi umuri hangahe?
Ubu ngubu bamuha nka 4-5 za gutyo. 400-500.
Aroroshye se kubona aho ngaho za kamonyi?
Kuyabona amafaranga. Ya amafaranga kuyabona ubu ngubu biroroshye. Sibyo ko iki gihe kiba atari cyiza cyane.
Kubera izuba ryinshi.
Ariko amafaranga 400-500 ntabwo biba bigoye. Ntabwo ari menshi.
Ntabwo ari menshi cyane.
Kuyashakisha hari uburyo umuntu yashakishamo akayabona ntabwo ari menshi.
Kandi akagutwara akakugezayo neza.
Aragutwara akakugezayo ndetse nk'ubungubu nzararayo. Uwa mbere mu gitondo tuzaba twumvikanye azagaruka kongera kumfata yongera nsubiza aho yamvanye.
Hanyuma se icyo gihe iyo yaje.
Ubu ngenda nyine nguko ukuntu mbaho.
Iyo yaje akongera agasubirayo umuri harimwe cyangwa se umuri haturu zombi?
Kubera ko wumva ngewe mfite ikibazo. Uwo ni umunyonzi w'inshuti yanjye dukunda gukorana buri gihe. Aje amafaranga make cyane ubwo nzamuha nka sekisa anjyane ejo azongera aze kumfata.
Ahubwo musuhuze kuri radio nawe yumve yishimye.
Umva mwana nyandwi. Ndagusura hano ku Ijwi rya Amerika. Wiriwe Nyandwi? Amakuru mwana, imvura wowe byagenze bite? ejo mu gitondo isamo uzawungezo tuzaje kuri ya safari urakoze cyane kandi ukomeze kugira umunsi mwiza nyandwi urakoze bibiliya amerika mutene musuzu
urakoze cyane Michelle kandi tukwifurije weekend nziza ngaho bukamuri
ye naye bifurije weekend nziza wewe witwa nde
nitwa Rwema
Rwema
oui.
komera Rwema
komera nawe
tanje wifurije weekend nziza mukoze mugire weekend nziza
urakoze cyane umunsi mwiza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema iyo ndirimbo mwumva ni indirimbo zahabu y'abahanzi b'abanyarwanda kazi Charlie na Nina kuri telefone turi kumwe na Jean de Dieu wirwe neza
wirwe
uri hehe
ndi muhanga
muhanga kwa rindi ni he neza uri
muhanga ho bita Nyabikenye.
Nyabikenye.
Muri ndiza.
Muri ndiza mumeze neza?
Tumeze neza na kavura.
Nagashaga karaho ngaho nakahe.
Yewe ni mvuri sana hari nyise ariko ntabigwa nabi cyane da. None ngiye cyo nabazaga. Nabazaga nti ari ya Amerika cyakomeje cyangwa barayihagaritse nkuko mbyumva.
Inyi?
Perezida wa Amerika.
Inyi?
Yaro televizire yo kwinjira muri Amerika
ntago irahagarara biriya n'ibyifuzo by'umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu ariko ntago birahagarikwa kuko icyemezo cyo kubihagarika gifatwa n'inteko ishinga amategeko mu gihe rero ntacyo barabikoraho gahundira komeje kandi muziko babongereye igihe kugeza ku itariki ngirango ya 22
tarikema 22.
Ngo nawe nukugerageza amahirwe ya.
Nicyo nashaka kumenya.
Urakoze cyane Jean de Dieu weekend nziza aho ngaho imuhanga.
Yego namwe.
Yego. Radio ya Amerika ivugira i Washington DC kuri telefone turi kumwe kandi na Valentin wiriwe neza.
Wiriwe cyane Digwema.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Na mahoro.
Na mahoro.
Weekend witeguye ute?
Weekend ndayiteguye neza cyane. Ariko nari nshaka kibazo kimwe nagenda kwibariza Digwema. Ari imigambi ya Trump tumva yuko agomba kukura
abantu bazo muri America twatoni ibintu bya green card guma bibandanye nta namu amahirwe twoyagira cyane yuko bizofuta
nkuko narimaze kubibwira undi mukunzi wa radio ijwi rya America bahamagaye ari mu Rwanda ibyo umukuru w'igihugu yabivuze mu kiganiro yahaye abanyamakuru avuga ko yifuza ko byahagarara ariko inaha mu gihe itegeko ritarajya mu bikorwa nta kibuza gahunda zindi zari zisanzwe gukomeza nari mvuze ko icyemezo gifatwa na Kongre cyangwa se inteko ishinga amategeko ya Amerika mu gihe rero bataragifata cyangwa se ngo batangiye no kukiganiraho ndibaza ko ibintu mwakomeza byakomeza nkuko byari bisanzwe nugo ukomeza rero mukabikora
okay ndumva ari gukomeza amahirwe y'umuntu akaraba uko byogenda uko ushitse ngo ramerewe neza
itegeko rikurwaho nirindi kandi mu gihe nta ririkuraho ryari ryajyaho ubwo ibintu birakomeza nkuko byari bisanzwe
mu gisereza cyane
urakoze cyane ugire weekend nziza
ya twese mugenzi
Radio ijwi rya America ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda shuti mwarimu duteza amatwi aha niho dusoreje ikiganiro muri sanga cyacu uyu munsi dushimire mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro dushimire umuhanzi kazi Butera Knowless waduhaye umwanya kugira ngo tuganire kuri video y'insha yashyize ahagaragara shimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya kino kiganiro reka tubasigire indirimbo Inspire Me ni y'umuhanzi Nameless wo mu gihugu cya Kenya muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye Edi Rwema muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya America kandi mugire weekend nziza
The African sauce, baby. The diva style, love the way you do this one. Who them a walk on a heshi magal, make you phenomenal. You are one of a kind. Ime shikwa na majali baku, she's in a cup delica. Girl, you blow my mind. Let's get to know each other, walk with me some kilometers. Spend some quality time. Let's enjoy your brain. Baby, you inspire me, inspire me. Unajua Nameless mtu wa classics Uta inspire ata hiyo remix Wachana na wawo wana leta critics Baby girl, baby, baby girl Be my first lady, I'll be your Obama You make me feel like the king of the jungle Cause you're the lioness in my savannah
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me Miami.